muddooyinkii u dambeeyey waxaa degmada Buurxakaba ka socday dhismaha garoonka diyaaradaha, kaasi oo ay iska kaashanayaan bulshada iyo maamulka degmada, isla markaana garab ka helaya dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, maadaama baahi weyn loo qabay in la helo garoon fududeeya adeegyada ay bulshada u baahan yihiin. Maamulka deegaanka Buurxakaba iyo saraakiisha ciidamada ayaa booqday halka uu marayo dhismaha garoonka diyaaradaha. Baahiyaha ka jira ee u baahan in wax laga qabto si loo dhimaystiro dhismaha garoonka, gudoomiyaha degmada Buurxakaba ee gobolka Bay Ibrahim Maxamed ayaa ka hadlay halka uu marayo dhismaha garoonka.
Horta mayba maxadiska la ilaahay iska le geegi oo aan hadal lahayn elboorkan kala barma mara lahayn muddo oo lama bilood ee mayba ku hoolignaa lama buunda magaalada dhatiya ku goti fataadihii biyoogii gugun gooyen yaa ayaan tun dhisaani lama bilooda shaqadaas ka jarni haniin dhammaati mayba haddana howlgalnahay eelboorkii sidii isin baaraga haytaan kala bar iyo marahayna insha allah mayba fadaane bilung haddaha socota eelboorkan anti una gacanta ka qaadna harag jarno fadaahayna maysiinka fadaane dadweynaha degmada Buurxakaba ku nool do'o hanii kaalmaytaan juhdi badana ka qaadateen shacabka Buurxakaba degan eelboorkan anti dhisma hoogsho ka qaadeen mayba ka qaadeenaha anti oo buundooyinkaas dhismeen beesa badan foolan gali lama bilood nankii buundo la dhisaay beesadii galaas ogdin shacabkana maybaan ka mahadnagay juhdigii wadansho dub u dhiski iyo kaalmada ka qaadahayaan aan ka mahadnagaana mayba fadaane hoobi ilaahay arnaftum qabna eelboor degmadan Buurxakaba degmada Koonfur Galbeed aan ku weyn degmadan ku tuuli badan 327 tuuli lata degmada dhismahaanka faawiyo degmada halbowlaha kiyaal wa halbowlaha Koonfur Galbeed halbowlaha sheeg degmada oo dadka degan aan ka reer magaalaysan oo in shaqada degmadan ka reer magaalaysan dadka degmo geeg mayba eebni eelboor laanti haata oo degmooyinka ka yar yar eelboor leh eelboor degmo aan lahayn oo Koonfur Galbeed ma arag geeg tangna ma indiidi nangan diidi ma leh ilaahay hoob baroon ilaahay oo nin ogolaadi anti un eelboor dhisni ilaahay nin ogolaadi ilaahay mahadle degmadan Buurxakaba eelboor lahaadas insha allah hadii naftu unay baqabna unin isku duubna dadka saahibada oo xilka hayaan xildhibaan haaday saraakiil haadan geeg may ba ka faraxsana dad wanaagsan anti aan hayo toosay oo shaqada ii lahaayeen dad la sii sudu kuro oo geeg dad ka bedelada kuro aan lahayn ama tali saldhig haaday ama golihi deegaanka haaday ama maamul haaday ama gudoomi kiigan haaday ama tali daraawishtaaday geeg may ba ilaahay ka mahad degmada dalti walan hayna wal kaliyo aan ka fikiraana yaa ilaahay maxadiska leh horti degmadan geeg walka nasiib badan ilaahay hor mahmarsin.